Young Legendary.
It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Baby, smile for me. Smile for me. You are one of many pamaso. Maso. Nakuwaza wewe 24 hours. Azo. Una nilichokosea nilishakuomba msamaha. Ila unapotezea na kunitonesha donda. Asali nilotengeneza, nilotengeneza imekuwa shubiri. Kila nikipembeleza, pembeleza bado waniamini. We dada, we dada, we dada. Shwezi kupak solo, shwezi kupak simo. Shazogo Uguli niweka kiporo. Umeshuti risasi moyo. Mashetani mina mashetani. Nikikukoza we na bando mashetani. Gao misho padi, gao misho padi. Na midomo yako kama inasuka. Asali nilotengeneza, nilotengeneza imekuwa shubiri. Kila nikipembeleza, pembeleza bado waniamini. We dada, we dada, we dada.
Shwezi kupak solo, shwezi kupak singo. Shwezi kupak solo, shwezi kupak singo.
The mix.
Better sound.